dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
bakunzi ba radio ijwi rya Amerika ndabasuhuje mugira amahoro kuri mikoro hano I Washington DC muri Amerika muri kumwe nanjye Etienne Karekezi mwese kandi ikaze kuri radio yanyu ijwi rya Amerika murakomeye mwese tubanze tubiseguriho ikiganiro dusangire ijambo cy'uyu munsi cyateguwe mbere mu gihe ikiza cya virusi ya corona cyari kinjira mu Rwanda bituma kidahita gitambuka nk'uko twabyifuzaga ni ikiganiro kibanda cyane ku bibazo by'imibereho n'uburenganzira bwa muntu bamwe mu baturi mupaka w'u Rwanda na Congo basanga bitubahirizwa bumva ubuyobozi bubigirizaho nkana aho ni mu karere ka Rubavu mu mujyi wa Gisenyi uhana imbibi n'uwa Goma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ni mu ntara y'uburengerazuba turagaruka by'umwihariko uyu munsi ku bibazo byugarije bamwe mu bacuruzi banyuranye kanwa handi mu masoko atitabirwa na gato bigatuma bahomba umunyamakuru wacu w'ijwi rya Amerika Claude Ganza munyamagana uhakorera ni wateguye iki kiganiro
ubu ngubu nta kintu dukora nuko nakwirirwa mu rugo abana baratsinze tura amafaranga yo kwishyura ubuntu dore nawe biri kukwereka ikimenyetso reba amasaha wagarariye bigeze ubona ari umuntu dukudukisha inkoko bameze nk'abagiye kutujugunya bese sinzi ukuntu nabikubwira ngo ubyumve nuko guma hano baranadufunze ni ibihombo gusa sinzi ukuntu twanabigenza natwe twabuze icyo twakora
uyu mwumva ni umubyeyi umaze imyaka 15 acuruza inkoko akorera mu isoko rya mbuganga riherereye mu murenge wa Gisenyi mu karere ka Rubavu kuva mu kwezi kwa 11/2019 bicuruza inkoko ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bwabirukanye mu isoko rya mbuganga ari bategekwa gukomereza ubucuruzi bwabo mu isoko rya Karukogo riri mu kagari ka Rukoko mu
murimuye batwimuye batatuganirije kwakoreraga mbuganga ari mu murenge wa Gisenyi aratubwira ati ejo mugomba kwimukira mu murenge wa Rubavu kandi kwidukora nka cooperative rero twebwe twahandiranaga n'abakongomani hari hafi y'umupaka ahantu batujyanye ni milimetero birenga 5 kugeza uyu munsi wa nonaha yanwa ko urayivana ahuvuye kuyirangura ukagera aho ugeza yapfuye nta muhanda uhagera icyo ni icya mbere icya kabiri nta hantu kuri hashoboka kure y'umujyi nta nko kiva mu mujyi ntago umuntu yava mu mujyi agategesha amafaranga inote y'igihumbi aje kugura inkoko y'ibihumbi 4 ntago byavamo harahagera akuraho cya gihumbi yajya gushaka yanwa kwa kayibura dufite imbogamizi ikomeye twarahombye harabacecuru babashaga kugera muri cooperative bakabasha kwiteza imbere batakigera hano kubera urugendo ntiyashobora kuhagera n'ubu twimutse dufite inkoko kubera ko batadutegeje izo zose zarapfuye twakodesheje hano gukorera tumaze guhomba miliyoni zirenga 2 agaciro kazo ntago zagiye hasi nibura y'ibihumbi 800 kuko uburyo zapfagamo ntago zipfira rimwe none yashobora gupfisha hantu ejo hagati 10-20 ubwo ugasanga buri munsi turazijugunya ariko tukiba mbugangari ntago twarananaga inkoko n'imwe mukomane aravuga ati njyewe ngiye kugura inkoko mu Rwanda akambuka n'amaguru akagura yanwa kubika duteza imbere ubu n'abana nibakiga kuko nakandi kazi ngira niyanwa ko nacuruzaga nzamurihira iki icya mbere ntago bahazi niyateze umumotari amugira ngo kugeraho ni $5 kugira umuntu ngo ahantu ugiye kugura inkoko ngo ni 4,500 by'amanyarwanda ahita asubira iwabo ntibahamenye ntitwabateguje nkatwe tubagurisha tubabyate tuzimukira ha icya kabiri ni kure nta muhanda ugerayo sitwibaza rero nk'umufatanyabikorwa uburyo ashobora kwimura umuntu amutunguye abakiriya bacu bigoma bose nta n'umwe kibasha kugera nawe urahageze ubasha kujya mu masaha ya mu gitondo urebye kuntu twicaye nta mukiriya uhagera n'izo mungenge dufite
njye nyitangira gukora nari ndi wa mugore wirirwaga mu rugo nakazi ngira ariko nje gucuruza inkoko n'ukuri pe nari maze kwiteza imbere n'ahantu ntuye babona mfite akazi ariko aho twazi yahanga nanone maze gusubira mu kiciro cya mbere kandi maze kujya mu cya gatatu
ubona byaratewe n'iki
n'ukuri pe hano abantu batuzanye nta kigenda ni mu cyaro ikindi ni kure nabakiriya bakongomani nibo batuguriraga ntago bakiza n'abaza mu gitondo ni babandi baza kurangura baje kurangurira baba bavuye mu misozi ariko twebwe twaguriraga n'abantu bazaga kugura inkoko 2-3 zo kurya ugasanga ku munsi wenda ngencuruje nk'inkoko 10 undacuruje 20 ariko hano kuva mu gitondo nta n'inkoko nimwe ndagurisha urumva ko ari ikibazo nyine twebwe cyane cyane natwe ni ikibazo ushaka kugura inkoko ebyiri ukazicuruza icyumweru nabwo ugahomba nimba ziguze 10,000 murazigurisha 8 kubera ko zimaze iminsi ntacyo kurya nawe ubwawe noneho abantu bamwe batangiye kurwara n'igifu kubera n'inzara aho dukora nihereye kandi nakirwaye
yemaze imyaka 22
none ugeranyije na nk'igihe mwakoreraga hari ahepfo nuko ahangaha murimo gukora ubona itandukaniro riri hehe
itandukaniro rero akarere karaduhambira ariko inzara irahatumariye nta kintu tuhabona aho nacururije ubabana ntibiga kubona perezida wa Repubulika akangurira abantu kujya mu makoperative bashaka abashoramari mu mahanga baza kwiteza imbere mu Rwanda ariko twe twashaka kwiteza imbere bakaduhambira muri risoko n'inzara itumereye nabi twamanutse filiya kubera ikibazo cy'inzara turamanuka ariko sinzi ukuntu bashobora kutuzirikira muri isoko n'abahaturiye barahunga bakirirwa muri Kongo bakigira mu mujye ariko twebwe tukabisikana nabo tuzamuka nabo bamanuka urumva rero mwaka tukoreye ubuvugizi nta kuntu umushoramari wo mu mahanga azaza kwiteza imbere ngo twebwe dupfire mu Rwanda kandi turi abanyarwanda
ugereranyije nk'uko wagurishaga ugikorera mu mbuga ngari n'izo ugurisha mu cyumweru hano ibigereranye utubwire ikinyuranyo ubona
kije Jonathan nta nimwe ngurishije n'ubu nta nimwe ndagurisha nuko wishyura itike ya 5 yo kuzamuka ukongera ukayishyura no kumanuka nta kintu tubonye
nko mu cyumweru ugurisha inkoko zingahe mu mbuga ngari ho wagurishaga nka zingahe mu cyumweru ugereranyije
mu cyumweru mu mbuga ngari nagiye ncuruza inkoko zirenze 50 ariko ubu ni nko ku 10 na ndwo zashyira urarangura kwa buri umuntu wagukishye abakongomani za mu gitondo bakagurira abantu bazivanye mu cyaro twebwe turi muri cooperative kubera ko nakundi kuno ugasanga abanyirazo nabo bari guhenda kubera amatike baba kongomani bamara kuvamo tugahita twicyara na muntu wo muri cooperative ugikora tusaba umfashe ko twasubira hano twakodeshaga
umunyamabanga wa cooperative tubumwe bwana Abel Kalisa asobanura ko ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bukomeje kubajujubya ari nako bubagusha mu gihombo umunsi kuwundi
byatangiye mu mwaka ushize aho twakoreraga baradukura batuzana mu isoko iringiri ariko abadukuye niho twagombaga gukorera kuko ibyangombwa byacu niho bibarizwa niho byanditse ubwo batuzana muri umurenge kandi umurenge nyine ntabari ibyangombwa byacu byandikiye twasabye ko twakorera muri umurenge wa Gisenyi batuzana mu Rubavu turabe biratubangamiye kuko hano ni inyuma y'umujyi urebye ntabwo kandi ibicuruzwa byacu biberanye n'abantu basanavuga mbese ko bishoboye tugeze hano tubona rero nta soko ririmo rifatika tubane mu giturage iyo tubonye abaguzi n'umuguzi ni umuranguzi wa mu gitoro nabwo nawe urabyibona usanzwe twicariye kuva kuri ya masaha kugera nimugoroba nta muguzi uburari uri munsi kandi ari mu mujyi umurenge wa Gisenyi twacuzaga buri masaha ubonaga abaguzi baza kubera ko ari hafi y'abantu bafite ubushobozi bwo kuba bagura inkoko
mwabigejeje ku buyobozi bw'akarere bubabwira
ngo ubuyobozi bw'akarere twabubagejeho bo baravuga ngo umwanzuro wo barawufashe njyanama aricaye ireba ko inkoko zikwiye kujya mu murenge wa Rubavu bitewe n'uko ngo mbese ziteje akajagari mu mujyi wa Gisenyi ariko twe tureba tubona yuko twabangamiye bitewe n'uko twari dufite aho dukorera mu gipangu twari twarakodesheje
igihe cy'ubukode bwanyu cyari cyarangiye
icy'ubukode cyari cyararangiye aho dufite twasizeho umwaka wose twari twaranawishyuye umwaka wose 1840 twari tumaze kwishyura by'umwaka byose birahomba cyari mu gipangu cya koperative dukodesha nayo iratwemera kandi harimo ihene n'inka tugezemo barongera badukura amadusohora tugarura hano n'ubundi natwe byaratiwe mbese twabuze igisubizo tubona ko mbese ari akarengane turaceceka turabyihorera
gereranya n'imikorere yanyu mugikorera mu mbuga ngari n'ubu ngubu haba mu bwinshi bw'inkoko mwacuruzaga cyangwa se n'inyungu mwabonaga
ubu ngubu twasubiye inyuma kuko niba waranguye inkoko wenda icumi ushobora no kuzimarana iminsi ibiri ukizifite nta n'umuntu uraguramo nini iyo utabonye umuranguzi wo mu gitondo ubwo nyine ubiba birangiye inkoko rimwe na rimwe usanga yanahombye kuko inkoko yiraye kabiri uhigaburira n'ibyo itamenyereye usanga isubira inyuma cyane cyane nk'inkoko z'inyarwanda uhigaburiye ibiryo bya kizungu tugaburiye inzungu byayinanira kubera yuko hariya mboga hari twabonaga n'ibigori n'iki ugasanga hano tubuze iyo tuzigaburira ugasanga zisubiye inyuma ugasanga urahombye ukanayigurisha uyikura uvuga ngo nikanyigurishe ne guhomba n'ayanjye
cyangwa babazanye hano kugira ngo isoko naryo ritere imbere
bavuze ko ari ukugira ngo isoko rizamuke ariko turayo dusanga n'ubundi abaturage ba hano nabo ubwabo bararihunga abaturage bavutse hano nabo bararihunga bakigira muri Kongo mbese ubundi twaba dusigaye duhaba nk'abarinzi ingo z'abaturage abaturage ubaze bose babigire gucuruza muri Kongo bamanuka bajya gucuruza epfiriya twe tugasigara hano ugasanga turabisikana nabo bamanuka twe tuzamuka iwe n'ukuri hora rimeze nuko ngo abaturage baho bwa hano ntibarirema twebwe bakavuga bati inkoko ni nziza hano yenda zirarishyushye ariko tuhageze tukabona nabo nta gihinduka abaturage barihunga bakisohokera bakigira muri Kongo
aba banyamuryango ba koperative tubumwe bavuga ko babwiwe n'ubuyobozi bw'akarere ko kubimura mu soko rya mbuga ngari ari ukugira ngo ryubakwe ndetse n'iryakaruko ngo ryitabirwe abantu barireme gusa na n'ubu imirimo yo kubakira isoko rya mbuga ngari ntiratangira bakeka ko hari abashaka gusigarana isoko bari basanzwe bafite
kuko niba akarere karadukuye hariya hakaba hari abandi bahamye n'inkoko urumva hari ikibyihishe inyuma kuko amakuru dufite ni uko hari abantu bamwe nusi imodoka y'inkoko yitambitse gutya ijya petite kandi igomba kuzamuka ka ruko ibigiye kandi ko zipakurirwa ngo zigacuruzwa mu bipango byabo
kandi natubwira ngo bazayegonye gushyira komisi najya ibikurikirana nta n'umuntu uratwereka wenda ibibazo bafashe kandi
zicururizwayo
batwemeye guza aborozi gucuruza mu ngo zabo ntabyo barakora ngo tubibone ko babikora
iryo soko ryose ritanagiye nk'isoko ariko twebwe si turi isoko turi koperative kandi dufite ubushobozi bwo kwikodeshereza tugakora aho dushaka. Twari tumaze kuruhura leta umuzigo wo kuyisaba iby'ubuntu, none baradusenya
tubuza kwikodeshereza kubera iki?
Bigaragare ko twebwe koperative nko kushobora kuba yaragurishijwe kuki ariyo bateruyemo na kindi kicyavuyemo, ibintu byose biracyahakorera. Ntabwo inkoko zirusha itomate umwanda, ntabwo zirusha imyembe umwanda, zisumbye ibigori umwanda, ahubwo turabaza uburenganzira bwacu bakaduca amande. Uranikiramo umwereka imbogamizi ufite n'ikibazo ufite bakaduhemba kuduca amande rwose. Amagitansi arahari umunsi baduhunze atekwa mu mufungwe, urumva ni nk'ikintu cy'iterabwa akwiye mu mufungwe no kubaca amande. Murakore bo baratubwiye ati mushaka ahantu hatabaho ngana tugiye mu matungo nk'ayandi, baduhemba kuduca amande. None se nawe urebesheje amaso ubu inkoko yateza umwanda gwe ko tutaziraranaga ko twabaga twabonye abakiriya ko tutoroye ngo muzamaraga igihe kingana iki gutya aho ngaho inkoko yariteje umwanda mu mujyi wa Gisenyi hehe? Ubu se ikigari nize hacururizwa Kimisagara situgerayo si mu isoko mw'imbere se? Ariko hari ikintu kibyishye inyuma y'ibi bintu. Nawe reba isanzwe urebe mu modoka ibirometero ukoresha, umbwire niba wakenera inkoko imwe ugatega iti kingana kuri iyi
iyo winjiye muri rino soko rya Karuko gusanga hari amaseta yambaye ubusa, ahandi hari ibicuruzwa bike cyane. Nanaganiriye na bamwe mu baguzi nahasanze
twaza cyane waza kutse abashitsi kubera ko yuko urugendo rwanga ruravuna amafaranga y'amatike yashyiraho ugashyiraho umuhanda ko umuhanda ari mu moto gende gucuruza gucugusa ugasanga uburyo uryo uguze ugasanga wapi hanyuma urimo amafaranga agomye kwikipara itomati yose agiye ku nkoko bose janga n'ubwa mbere mpaje rwose kubera ko yuko mfite abashitsi ubundi ntago nagomye kuzanga rwose pe ni ku rugendo rwawo ni kure uravunye baza ubura mu mujyi uzuhahira inaha birometero n'ibirometero umuhanda mubi rwose ni ikibazo. Itike ni menshi cyane igihumbi ni cyinshi igihumbi icyo gihumbi bari w'itomati nk'uko ebyiri mafitemo cya gihumbi cy'ibirungo aho iyo zanga mva mbanyahombye. Icyo twabasaba nk'umwakora ubuvugizi ni uko twagira nda isoko ry'inkoko wenda kuvuga ngo ari nk'uko yari bisanzwe cyangwa se agashyiraho apetiti barire hari hafi y'amatungo hari ihene hariya tukajya tujya kugura hariya byaba ari sawa umuntu yagenda n'amaguru akenda akahaha akenda arapekera abana nk'ubona ngo tugire inkoko kubera ko zagiye kure cyane.
Hano mpaje inshuro nkeya kuko byaratugoye kuhagera. Numvise ko isoko baryimuye kurizamo aho barikuye aho ryari riri bisa nk'ibiduca intege kubera amatike yiyongeye turahavunikira rero kuhagera.
Iki ni ikiganiro dusangira ijambo mukomeje gukurikira kuri Radio Ijwi rya Amerika. Reka tuve muri iri soko rya Karuko ngo twerekeze mu isoko rigezweho ryubatswe ku mupaka uhuza umujyi wa Rubavu ku ruhande rw'u Rwanda n'uwagoma ku ruhande rw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ni ku mupaka mutuzwe nka Petite Barriere wambukirwaho umunsi ku wundi n'abasaga 55,000. Ni ahantu hari urujya n'uruza kandi mu mpande z'iri soko umuvunda bari wose, ariko bamaze igihe barikoreramo n'ibibazo ni byose. Reka ntangire mbaza abatangiranye n'iri soko niba hari impinduka babona haba mu bwiyongere bw'abaguzi kimwe n'abaza kurikoreramo.
Nta mpinduka zihari kubera dutangira njyewe nagezemo hano mu kwezi kwa gatandatu umwaka ushize, urumva n'abantu benshi barimo hano ariko harimo bamwe bagiye bacika intege bakarambirwa bakagenda. Ariko impinduka zo uwavuga ko zihari yababeshye kuko impamvu nyirizina twebwe nk'abanyesoko tubona rino soko ridashobora gutera imbere cyangwa se ridatera imbere ariko ritazanatera n'imbere yifata ku mpamvu imwe. Ubu ngubu hano duhagaze ni mu murenge wa Gisenyi. Uyu murenge wa Gisenyi ufite amasoko arenga 4. Ubwo hari isoko rya Mbugangari, hakabiri rya hano kuri Duwani, hakaba isoko rya Gisenyi, hakaba n'amasoko ageze kuri abiri cyangwa atatu ya Unama. Hanyuma rero gutera imbere kuri iri soko ubundi wavuga ko byagorana kubera impamvu ebyiri. Impamvu ya mbere, isoko rinini rya Gisenyi. Twebwe twibwiraga yuko nibaramuka bafungura rino soko rigatangira gukora riri soko wenda bazarifunga kugira ngo bakereye iriya clientele, kuko abantu bacuruza Gisenyi mu mujyi ni isoko rimaze igihe nubwo ridatunganye. Nibura bakabazanaho hano kuri Duwani ukabona riri soko rya harayepfo ku Gisenyi ukuntu rimeze, imvura iguye baranyagirwa, izuba rivuye barabageraho, ni isoko ridafite isuku ridatunganyije. Leta yakabaye hari ntekereza mu gitekerezo cyanjye bafunga isoko rimwe niyo batanafunga ririya bakanafunga na Mbugangari ku buryo mu murenge wa Gisenyi nibura hasigara isoko ryo mu mujyi hagasigara n'iri soko, wenda Bambugangari bakabamanura nk'uko bari banabikoze neza bazana bamwe mu nyama bazana nawo mu mafi kuko ugereranyije igihe we wazaga abo mu mafi nabo mu nyama bari bataraza, ariko ugereranyije nibura na ka clientele gato kiyongereyeho n'igihe babazanaga. Ubwo rero twagiye kubona tubona bimeze uku nguku, nta kintu bigeze bakora, n'ubundi uko isoko ryubatswe bakanaridushyiramo tugakora, n'ubundi niko amasoko yakomeje kugumaho. Kandi uyu munsi aya mayiri soko ryacu ryano nta clientele nta no kuryamamaza, urabona n'iri soko uburyo byubatsemo naryo tugarutse muri soko nyirizina, wenda tukava mu buzima bwo hanze iri soko naryo buriya gye nk'umuntu nsa nk'ubona ko iri soko ryubatse nabi. Ubundi nimba hano hari umuhanda ujya muri Kongo bagombye kubaka ku buryo iki gice cya hano bagisigira amadirishya manini, umuntu uri hano kuri Duwani cyangwa bara uhepfo kino gice kigunde ko gifite abantu benshi bakamenya ko hano hejuru hari imikino ndagura urugero hano hari abantu bajye bahaza bakatubwira ko ngo bo bari bazi ko ingi ari hotel cyangwa ngo ari akabari cyangwa ari ngo ntago bari bazi ko ari imyenda doko ukabona baratunguka kubera iki nta clientele icya kabiri nta nubwo hano hanafunguye ibi bintu birimo ubundi ibi bintu ibi byuma byobatswe mu hando tuyatubona ku magereza
mwe mwatangiye gukorera hano muri soko ryari
murakoze natangiye mu kwezi kwa 8 ku mwaka ushize
ugiranyije uko waryinjiye muri meze nuko ubu ngubu rikora ubona hari impinduka mu mikorere yanyu
mu byukuri nge mbona dufite ikibazo kitoroshye tugitangira nibyo twatangiye natangiye mbona nta muntu numwe ugera hangaha nyuma karere kaza gushyiramo imbaraga Beno niwe wari uhagarariye iri soko nk'umukozi w'akarere ashyiramo imbaraga dukangura kujya tuzinduka tutangira kwitabira ndetse tubona nabakiriya batangiye kujya baza yego wenda ntibazaga ngo bahite bagura ariko byibura wabonaga banacamo bakakubaza ngo iki kigura gute ukumva ugize morale twende ubwo mbajije none ejo azazaje kugura ariko iyo ubona n'ubuyobozi bwabo ntambaraga babishyiramo natwe ubwacu turaza ariko nawe ibaze ushyira mu mwanya wanjye nkuma mufite abana ugomba kubeshaho ukaza mu gitondo kirwa wicaye ukageza saa 12 nta muntu uragura n'umwenda n'umwe ugataha uko waje kandi abana bagukeneye bakeneye ibibatunga biratugoye mu byukuri nta bakiriya tubona ariko hanini n'ukuri ubuyobozi bwacu natwe bwaradutereranye mu kudutererana hari benshi bacururiza hanze y'isoko hari benshi bacururiza hasi nimugoro usanga abantu bose araba imyenda bazerera araba ibiribwa no kuvuga ngo twebwe hano dusa nk'abari nko mu gitebo dusa nk'abafungiranye hano ku buryo n'ukuri iri soko ubuyobozi budashyizemo imbaraga ngo budufashe ntacyo twageraho reba nk'umuntu waguze imyenda yamagaze kuva mu kwa 8 niko byuka mu gitondo z'umanika ukongera ukamanura nimugoroba niko ugenda utanavarere uvuga ngo n'imyenda twaguze izagera isazire kuri izimbaho tumanikaho imyenda ikindi kigaragara nuko mu byukuri na bamwe bagiye bahabwa imyanya hano ntabwo nabo bayitabira sinzi niba amafaranga twashyize hano hari benshi bagiye gufata amadeni muri banke baze ngo babonye isoko ryiza bagiye gucuruza ubu bari kwishyura batinjiza ni ibihombo ni ukuri dufite igihombo gikomeye kandi birababaje kubona isoko nk'iringiri riri aho ngaho gutyo gusa nta kintu ryinjiza nubwo tutaratangira kwishyura imisoro ariko nabo ntekereza ko bagize n'isoni zo kutwaka imisoro kuko ntacyo twinjiza mu byukuri nabo barabibona
mukora imisoro singaye mu cyumweru
imisi yose kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu
mu cyumweru ucuruza nk'imyambaro ingana
ndashaka kukubwira ko kuva mu kwa 8 kugeza uyu munsi mu kwezi kwa kabiri ubusa amezi atandatu nta n'ibihumbi 100 ndacuruza shora kumara n'ibyumweru 2 ntarabona ni noti y'igihumbi ukaza ugataha ukaza ugataha urumva mu byukuri ntaho twaba tugana twasabaga ubuvugizi kugira ngo abayobozi bavumve ko iri soko yego isoko ni ryawe abaturage ni ababo nese abaturage bari hano dupfe bahari badufashe bashaka igisubizo kiri soko
igihe kingana ikimukorera muri rusoko
nge naje ku itariki 14 z'ukwa gatanu 2019
ubona hari impinduka mu buryo bwo kwitabira iri soko haba mu bakiriya cyangwa se abasanzwe bashobora
urebye kugeza kuri ubu ngubu isoko ryacu nta kigenda iri soko ikintu cya mbere abayobozi baradutereranye nta buyobozi dufite
mubona bipfira hehe
bipfira mu karere nge niko mbibona
aho uza hano muri iri soko iminsi ngayo mu cyumweru
ngewe nza kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu
cyumweru ni budako
cyumweru ntago nkora mba nagiye gusenga
none nko mu cyumweru ucuruza nk'imyambaro ingana iki cyangwa se amafaranga
nko mu cyumweru ntago navuga ngo mu cyumweru ndacuruza kuko rwose nta kigenda nta muvoma iri muri rino soko
nko mu gihe cy'ukwezi byose
mu gihe cy'ukwezi ushobora gucuruza nk'ibihumbi 200 cyangwa wenda waba wagize amahirwe bikaba 5 urebye nta muri iri soko nta kintu kirimo
none ko abantu babigumamo
kuba bari gumamo nyine nuko bya no kwicara mu rugo nabyo ntago uri kwinjiza wenda uragerageza kugira turebe ko nibura ni isoko ryatera imbere wenda nabo bayobozi nibaza kudusura hano mu isoko tubagezeho ibibazo byacu nubwo tubategereza tukababura
turabashimiye cyane
murakoze
Madame Berthe Nyirabazi cyobura igice cyo hejuru kiri soko gicururizwa nk'imyambaro itandukanye kimwe naho bacururiza inyama yizera ko ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu buretse kurebera ibibazo bibugarije byashakirwa ibisubizo kandi imikorere ikagenda neza arabishingira ku byigeze kugeragezwa mu mpera za 2019.
Impinduka yageze ibaho kuva mu kwezi kwa 10 kwa ku itariki 25 hakiriho umuntu warushinzwe amasoko mu karere ka Rubavu yitwa Rukabubenwa, kuko yazinduka gahano mu soko mu gitondo agahamagara akamenya ko umuntu yahaye umwanya yahageze akamenya ko yanatashye. Amaze kwegura ntabwo isoko ryongeye gutera imbere, abantu bahise bacika intege marerezema ko abantu benshi bahereza imyanya hano baba bafite imyanya y'ahandi hantu basanzwe bakorera. Umuntu ufite imyanya ibiri akakubwira ngo sinaza kwirirwa hano hatari ibirayi ngo nagiye kwirirwa hari ibirayi. Kandi mu masezerano batugirana nabo baduhereza umwanya barakubwira ngo numara iminsi ibiri utaje gukora umwanya uzawusubiza. Wa muntu akamara amezi atatu ataza gukora yakamburwa umwanya akaza akaburana bakongera bakamusubiza. Kandi mu masezerano bagiranye yagakwiye kwambuga umwanya ugahabwa undi ushoboye kuwukoreramo. Ugasanga imbogamizi ya mbere dufite ni uko umuntu uhabwa umwanya ataza kuwukoreramo akarere kawumuhaye ntikawumwambure ngo kawundi muntu ukora, ahubwo wa muntu agakomeza akadindiza rya soko, kuko nimba yarafashe umwanya akaba ataza gutandika iyo umuntu aje mu isoko agasanga nta bantu barimo ntabwo wagaruka muri iryo soko, kuko nta n'abacuruzi wasanzemo. Umukiriya icyo apfana n'umuguzi ni uko aza mu isoko agasangamo ibicuruzwa. Uje mu isoko ritarimo ibicuruzwa ntabwo wahaha. Imbogamizi rero twagize ni iyo ngiyo yuko bahaye abantu imyanya, abo bantu bakaba nabo batitabira ngo baze muri ya myanya. Noneho dushaka igisubizo cy'abakiriya ariko n'abantu bahaye imyanya babasha kuza gukora. Kuva rero umuyobozi yagenda nk'ubu yari yakuye imitomati imbuga ngarazizana hano azana n'amasamake yaragiye ba bantu bose baragenda. Kandi uwo muntu wazaga guhaye itomati yamara guhaye itomati akazaga aha n'ikindi kintu, ariko kuko bose bagiye n'abantu bazaga guhaza itomati bakaduhahira muri abo bakiriya twabonye mu kwa 12 ntabwo bagihari bose baragiye.
Ugereranyije nko mu kwezi ucuruza nk'amafaranga niki cyangwa sugurisha ibicuruzwa bingana iki?
Mu kwezi kwa 12 bakizana abo bantu b'itomati naracuruje, kuko umukwezi nacuruje nk'ibihumbi 300, ariko kuva abantu b'itomati bagenda ntabwo ndacuruza n'ibihumbi 10. Baramutse bazanyemo ibicuruzwa bikenerwa n'abantu benshi bigatuma isoko ryiyongera muvoma abakiriya baboneka natwe tugakora. Ntabwo rushobora kwitabirwa ubuyobozi budashyizemo imbaraga, kuko nibo batanga umwanya ni nabo wambura umuntu. Kandi ubwo turi abayobozi baho ariko nta burenganzira dufite bwo kwambura umwanya umuntu ubuyobozi ari igihe umwambura bakongera bakawumusubiza. Nibo rero bagomba kubishyiramo imbaraga bakamenya ngo uyu muntu ntakora akabasubiza umwanya wabo bakawuhereza undi muntu ubasha gukora.
Hari nk'abo mutangira raporo se mukavuga muti kanaka ntabwo bitabira ntibakiza kugira ngo ubuyobozi nabwo bumenye ko hari abatitabira?
Yee, tubatangira raporo ugasanga ntibahise bafata umwanzuro nyine wo kumukuramo, ariko abantu benshi tubatangira raporo batitabira ukabona nk'umuntu ufite nk'akazi ka leta yahawe umwanya hano mu soko. Wa muntu ntabasha kuza aza nyine abonye umwanya uruva nawe ko afite akazi, cyangwa kohereza mu mukozi ntamuha ibicuruzwa bihagije akaza gucuruza ubusa. Ntabwo umuntu aza kugura ubusa mu isoko, umuntu aza mu isoko ririmo ibicuruzwa, kuko wa muntu atikorera ku mwanya yohereza umuntu nta kintu kizima muhaye cyo gucuruza. Wa mukiriya yaza guhaka buri byaha yabura ibyaha akagenda avuga ati iriya soko nta kintu kirimo nta kigenda.
Buri munsi iri soko rinyurwaho n'abantu benshi bava cyangwa bajya mu Rwanda babisikana n'abajya cyangwa bava muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi abenshi ni abakora ubucuruzi buciriritse. Ibyinshi mu bicuruzwa abaguzi bakunda ntibirashyirwa muri iri soko, bigatuma bariringaho bakabikurikiraho basanzwe bazi biboneka. Ryuzuye ritwaye miliyoni 3 z'amadolari y'Amerika, ahwanye na miliyari 2 na miliyoni zisaga 700 z'amafaranga y'u Rwanda. Rifite imyanya 192 n'ibiri yo gucururizaho, harimo n'ububiko bugezweho n'ibyumba 5 bikonjesha. Kugorana mu gihe ubuyobozi bw'akarere bwakomeza kubererekera abacuruza mu kajagari, yewe no muri metero nke cyane z'ahazengurutse iri soko. Iri soko rigifungurwa imyanya yatanzwe mu buryo budafututse bituma guha abantu ibibanza byo gukora akarere ka Rubavu.
Abantu bamaze gutoranywa binjiye mu isoko, uburimo rirakora ngira ngo mu cyumweru gishize ryari rigeze ku kigero cya 85%. Dutekereza ko ubu ngubu byanahindutse bikaba birigerera buri muturage guharanira gukora ubucuruzi buciye mu buryo, dufatanya twese kurwanya ubucuruzi bukozwe mu kajagari, cyane cyane abacururiza mu nzira no hasi hirya no hino mu mihanda, kugira ngo mu by'ukuri ibikorwa remezo biba byubatswe bikorerwemo kandi bikorerwemo mu buryo bunoze.
Mu kwezi kwa 7 mu 2019, inama njyanama yafashe icyemezo cyo gufunga amazu yegereye iri soko yacururizwagamo inyama. Perezida w'inama njyanama y'akarere ka Rubavu bwana Nyirurugo Comme de Gaulle avuga ko kwimurira abacuruzi muri iri soko babonaga byabo umuti kuri iki kibazo gikomeje gutera igihombo benshi mu bakorera muri iri soko mpuzamipaka.
Hari ibyemezo inama njyanama yafashe by'uko abantu bacururiza hariya ku ruhande ku nzira, cyane cyane nk'abafite za busheri, ko bahabwa umwanya mwariya soko kugira ngo rishobore gukora neza. Umuntu uzajya ujya kuguramo inyama cyangwa ibindi biribwa bizabyoroshye yuko hajyamo abantu benshi bakoreramo. Ko ni urugero. Ikindi ni uko hari utuntu tumeze nk'udusoko tudafite umurongo turi ku ruhande, natwe twasabye yuko duhagari hagamijwe yuko bose bajya gukorera mwaririya soko kugira ngo rishobore kubyazwa umusaruro mu gihe gito gishoboka no kwa mbere yuko uyu mwaka urangira riya soko rigomba kuba rikora kandi aho isoko riherereye hameze neza ku buryo n'ahantu buri wese umuguzi ashobora kugera ku buryo bwisanzuye dushaka ko ubucuruzi bw'akajagari bucika kugira ngo riya soko rishobore gukora
hari hashize iminsi mike ministri w'ubutegetsi bw'igihugu Professor Anastase Shyaka hayo ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu icyumweru kimwe ukabe kamaze kuvanaho imbogamizi zose zitumira isoko ridakorerwamo uko bikwiye ariko nyuma y'amezi asagarindwa asabye akarere ka Rubavu gukemura ibi bibazo aho kugira ngo ryitabirwe uko bikwiye n'abamwe mu bari baririmo baragenda barivamo nyuma yo guhomba kubira kubura abaguzi
hano rero badafashe mezire n'ubundi ni isoko rizapfira zizapfa ubusa hatwa amaherezo tuzavamo none se uzaba ahantu imyaka amezi atanu tutarinjiza n'ijana ukomeza ugumemo
nyine ikintu twakwifuza ubundi kutuzana hano ni imihigo y'akarere akarere gashaka ko ahantu hose haba umujyi natwe nago twanze ko haba umujyi pe ariko ntibagakora imihigo yabo ngo babangamire n'abaturage hano nta terambere twajemo nimba ari imihigo y'akarere ntibahige ariko bahige ibintu bizagera n'abaturage umumaro nase hano hari umumaro twaje kuhamara
inzu umuntu yazamutse afite hafi 300,000 none ubu nta muntu wabaza 50,000 twarahombye burundu ndani gicere kijana tumufite
ubu kutwicaye niko burira
tumufite niko burira dutahe ababanjije iri soko bose baragiye
iyo gereranyije iri soko ryacu kageranya n'iryo musanzu ubone ringira ritoya ubundi yanageze musanze mbona bafashe kariyeri iryahoza ari rya musanze rya kariyeri bararifashe bararisenya donc nuvuga ngo barishyizemo ibindi bintu by'ibicuruzwa bitari imyenda imyenda bayijyana kore nini ariko impamvu bayijyanye mu isoko rinini rya soko rya Musanze nini koko ni isoko rigaragara kuko ndagura urugero hano mu myenda hari imyanya 53 imyanya 53 agwahizanye mu bantu mu isoko rya Gisenyi ntiwarizanamo mu ryambuga ngari natwe twese duhari icyo ngicyo ni ikibazo kimwe ariko mu ruhande rw'aho bashyize igikorwa remezo runaka ndavuga nk'ikiri soko duhagazemo hano ho ni heza kuko n'umuntu mu kongomana avaha atungukira akava hari uva hari ahepfo kuri garande bariyeri n'umuntu atungukira uva mu mujyaje muri Kongo aca uva mu ganga araje muri Kongo aca uviye ruguru za buhuru za byahi aza muri Kongo aca hano hano higikorwa nyirizina ntacyo cyari gitwaye n'ibindi bikorwa byose ugereranyije kubundi leta uko byagenda kose aho yashaka kuyobora igikorwa aho yashaka kugishyira iramutse cyashyize bakabishyiramo imbaraga ntago habura kreateri ubucuruzi bwa rwo bwose kwa ndaguha n'urugero aba batipe baba bazi bamwe babakuye hano hepfo ahangaha hano ku muhanda abandi babakura mu ganga isoko babazanye hano ku ngufu kandi barakora ubwo nuko leta yari yageze guteye yabishyizemo imbaraga
murabona genge mbona abayobozi aribo bakagombye kuduha support ukurikije tuvuge nk'urugero mu isoko rya Musanze kugira ngo rya soko rigire imbaraga hari urwego rw'ubuyobozi bafashe mezire bavuga bati abari ahangaha ni mufunge mwubake neza babandi bari bari barazamuka bajya muri rya soko buri soko rya Ruhengeri ragera ugasanga ari isoko rya Musanze rimeze neza
hari n'abavuga ko igenamigambi ridahamye n'akajagari mu gufata ibyemezo bihutiyeho ntihanabikurikirana bikorwa aribyo ntandaro y'ibi bibazo abacuruzi bahura nabyo mu buryo busa nk'ubuhoraho abarikoreramo ariko basanga kuryitabira bizakomeza kugorana mu gihe abacururiza mu muhanda bakomeza gukora bidegembya ikibazo nacyo kitoroshye gukemuzwa ingamba zanditse ku mpapuro gusa. Nge twabanye muri iki kiganiro nitwa Claude Ganza Munyamagana. Mbashimiye cyane kuba mwagikurikiye, mbararikira gukomeza gukurikira n'izindi gahunda za Radio Ijwi ry'Amerika.
Turagushimiye Claude Ganza Munyamagana ku kiganiro wateguye ndetse n'abatumire n'abacuruzi banyuranye n'abayobozi bose mwavuganye. Dushimiye na mwatwumvise uyu munsi aho muri hose mutwumvira haba kuri radio yanyu, haba kuri telefone igendanwa, haba kuri mudasobwa. Mwese turabatumiye, icy'ingenzi ni uko tubasaba kutugezaho ibitekerezo byanyu ku biganiro nk'ibi, mukatugezaho ibyifuzo, mukatugezaho ibibazo, tukabashakira abayobozi, tukabashakira impuguke, tukabashakira n'abaturanyi banyu. Ni ngombwa rero ko Radio Ijwi ry'Amerika ibafasha mwese gushyikirana, kuganira, byaba ngombwa mukajya impaka zubaka. Kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi, nsoje mwese mbifuriza kugira ubuzima bwiza.
Garamutse neza.